nasema watasubiri sana, watangoja sana.
Subiri sana, waliopanga nifukiwe.